bandhigan iyo sameeyeen wasaaradda beero koonfur galbeed iyona shirkadda beero ee siiset iyo waliba langobaday ku dhawaad 900 beeraleye kamidaysanyan iskaashatada beeraleyda waliba laaka bandhigaya qaabka aan ka fayla beerashada dalaaqyada shalka diisan ee beero iyona shal dubanaashada abuurka iyo beeradayan beeraleyda magaalada baydhabo ee ku qayb galay waliba iyo habandhigeena abuurka iyo ka guuleysadeen iyo ona ka beeran beero iyo oo haykii kuwa tijaabe qaar kumida iskaashatada beeraleyda waliba iyo ku hadaleena sidayon ku faa'iidaysadeen helowka abuurka iyo anay ku taageero kuwa soo saarka beero
mayba ku soo dayaha iskaashatada garfaley iyo ku soo da geek mayba antan is koynayha qaabka mayle raays abuurka iyo fayla mayle raqaabka lahan saaraw iyo mayle raa inta aanan in sheegi marka iyadan ka mahadsanta shirkadda abuurka saaraa siisad wasaaradda beero koonfur galbeed iyo hay'adda USAID iyo hay'adaha kale oo gacanta ku jeesada
annaga hadaan beeraleynahay koonfur galbeednahayna waxaa loo baahan yahay sidaanadu annaga waxaan ku noolnahay xagga beeraha marka awal maana qabi jirin yacni howlahan iyo beeraha xaggooda in maaragtay yacni nalaga taakulayo ama abuurna la siiyo ama yacni tababar maaragtay yacni beeraha sida looga shaqeeyo yacni nala siiyo maana qabi jirin hadda nasiib wanaag intuu madaxweynaha annagaan imaaday yacni waxaa xoogga la saaray in macnaha xagga beeraha in mataqaana yacni xoog
xubno kumada maamulka shirkadda abuurka beero ee siiset waliba iyo ku hadaleena ee ujeedka bandhiga
meeshaan aan joogno waa meeshii tijaabada lagu sameynayay waxaan rabnaa nidaamkii aan barno ha beerashada wanaagsan si loo soo saaro seed system ama loo maro seed system dadkan aan kala fahamsiino wax seed ah iyo wixiio garin ah inaan kala fahamsiino ay kala faa'iidaan wax badan way ka faa'iideen hadda waa beerihii wixii waa soo dhex marnay wayna u kala cadaadeen waxyaabo badan
mashruucun iris dad badan ku faa'iidaysaday iris program USAID iyo insha siset UK iyo STG aslwadaan mayna rajeynaya inay beeraleyda caadi ahaan ay ku faa'iideysadaan weliba Southwest maadaama ay rainfed ay beerasho walbadan miyuu ku fahmi doonaa mashruucun faa'iidooyin badan meeshan tasana soo tiyo ku hela doonaan seed production iyo seed system oo iyo macnaha safayla aan hela doonaan
Hussein Abdulqadir oo aqoonyahan beero iyo waliba uu sheegay muhiimadda iyo dalata in beeraleyda la baro abuurka faa'iido
inii qofka beeraleyga ah inii walaka tusiyo laka tobar training laka say hadii aad lahaytay spacing mo masafadii lamidii geetnis jirsiifadi hadii aad lahaytay spacing between row iyo spacing between plant lamadaba inii maana la tusiyo lankan beeraleyga ah isaga fudud oo walaha ka saarad kor ujeedka mashruuca lagu lahaa inay may buu hadii isin macnaha aan siin bayaanay si bandhiga awr ee la ku saar
Cabdisalaam Axmed Agaasimaaga waxaa uu soo saarka beero ee wasaaradda beero ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo tilmaami kaalintii oo ku eedanka wasaaradda han wal soo saarka beero
wasaaradda beeraha waxay u mahadcelinaysaa hay'adda USAID UK oo aydana ah labada hay'ad ee mashruucan maalgelinaya mashruuc Iris sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa SAG teamka SAG iyo DT Global madalin kadib muhiimadda mashruucan uu leeyahay waxay tahay in beeraleyda lagu dhiirigeliyo si ay u horumarin lahaayeen abuurka ama wax soo saarkooda wax soo saarka sida lagu horumarin karo waa in beeraleyda marka hore helaan tababaro iyo practical waxa hadda inta u joognayna waa practicalkii beeraleydii beertii labadii abuur lagu beeray labadii masagay matrafishki iyo midiga head kaafi sonti sidoo kale digirta ayadana waxaa la abuuray laba nooc oo degal iyo xamareeta marka beeraleyda waa in ayaga indhahooda ku arkaan oo ay arkaan waxa ay ku kala duwan yihiin mana aha kaliya inay qiimeeyaan ama ka fiiriyaan wax soo saarka ama inta nooc tirada ay soo saartay waa inay sidoo kale ka fiiriyaan la falgalka carrada labada dalag ee abuuran qaabka carrada oo la falgalayaan biyihii sidee oo la falgalayaan ayagana inay fiiriyaan oo go'aanka ugu dambeeyana ayaga ay qaataan oo wax soo saarkii kor u qaadaan
wal soo saarka beero iyo yeedo ka hiranta in beeraleydu iyo helan dalagyo ka fayla beerashada iyo in aqoon fayla iyo in leeyin hanaankan ka fayla iyo ka beerada koran iyo la jaan qaado koran isbeddelka cimilada